Tione zakare. Desiderius Erasmus. Desiderius Erasmus anabadwa chama 1469. Ndipo poyamba nkaonedwa kuti anali 10 kwambiri pakatswiri onse aku Europe. Koma kenako anayamba kumuona kuti anali wamantha komaso wampatuko. Panthawiyo anthu ankatsutsana kwambiri pankhani za chipembedzo. Ndipo Erasmus analimba mtima kuulula zinthu zolakwika zimene atsogolera achikatolika komaso asogoleri ena ankachita. Masiku ano, iye amadziwika kuti ndi munthu amene anasintha kwambiri zinthu pankhani ya zipembedzo za ku Europe. Kodi nchifukwa chani zili choncho? Zimene anaphunzira komaso zimene ankakhulupirira. Erasmus ankadziwa kwambiri Chigiriki komaso Chilatini. Choncho anaerekeza mabaibula a Chilatini monga Latin Vulgate ndi zolemba zakale za malemba a Chigiriki, kapena kuti chipangano chatsopano. Zimenezi zinamuthandiza kuzindikira kuti anthu onse ayenera kudziwa mfundo za mbaibulu. Chifukwa cha zimenezi, anaona kuti ndibwino kuti Baibulu limasulidwe mzinenero zimene anthu wamba ankalankhula. Erasmus ankalimbikisa kwambiri zoti chalichi cha katolika chisinthe mmene chinkachitira zinthu. Ankachita zimenezi chifukwa ankaona kuti Mkhristu ayenera kukhala ndi makhalidwe a Chikhristu nthawi zonse, osati kumangochita miyambo ina yake yopanda tanthauzo. Choncho anthu atamba kutsutsa chalichichi, atsogolera achikatolika anayamba kumukayikira kuti iyeyo ndi amene ankawatsogolera. Munkhani zimene analemba, Erasmus anawulula chinyengo cha atsogoleriwa, komaso khalidwe lawo lodzikuza. Anawululanso kuti apapa ankalimbikitsa nkhondo chifukwa chofuna kutchuka. Ankatsutsanso atsogoleri amene ankadyera anthu masuku pamutu pogwisa ntchito miyambo ya chipembedzo, monga kuwulula machimo, kulambira woyera mtima, kusala kudya, ndiponso maulendo okaona malo opatulika. Ankadananso ndi zoti chalichi chizilipiritsa anthu kuti akhululukidwe machimo, komanso zoti chiziletsa anthu ena kukwatira. Baibulo lake la chipangano chatsopano. Mu 1516, Erasmus anatulutsa Baibulo lake loyamba la chipangano chatsopano mchigiriki. Limeneli linali Baibulo la malemba a Chigiriki loyamba kusindikizidwa komaso kutulusidwa. Baibuloli linali ndi mawa Chigiriki ndi Achilatini komaso mawa ofotokozera. Iyeyo ndamana masulira mawa Achilatiniwo. Mmene anamasulira chipangano chatsopano mchilatini zinali zosiyana ndi Baibulo la Latin Vulgate. Erasmus anapitiza kulikonzanso Baibulo lakeli. Ndipo patapita nthawi anatulutsa lina losiyana kwambiri ndi la Latin Vulgate. Chinthu china chimene anasintha mbaibulo lake ndi lemba la 1 Yohane 5 verse 7. Mbaibulo la Latin Vulgate anawonjezera mawu ena pa lemba ali ncholinga choti mfundo yoti pali milungu itatu mwa mulungu mmodzi izioneka ngati yoona. Mawu amene anawonjezedwa pa lemba ali ndi akuti, kumwamba kuli Atate, mawu ndi mzimu woyera, ndipo onsewa ndi mmodzi. Erasmus sanaike mawuwa mbaibulo lake la chipangano chatsopano, chifukwa choti mzolemba za Chigiriki zomwe anafufuza muna alibe mawuwa. Koma kenako chalichi cha katolika chinamukakamiza kuti ayike mawuwa mbaibulo la chitatu lokonzedwanso limene anatulutsa. Baibulo lokonzedwanso la chipangano chatsopano limene Erasmus anatulutsa, linathandiza anthu ena pomasulira Baibulo mzinenero zosiyana-siyana za ku Europe. Mwachitsanzo, Martin Luther, William Tyndale, Antonio Brucioli ndi Francisco de Athenais anagwiritsa ntchito Baibulo la Erasmus pomasulira chipangano chatsopano mchijeremani, chingerezi, chitaliana ndi chispanish. Erasmus anakhala ndi moyo pa nthawi imene anthu ankatsutsana kwambiri pa nkhani za chipembedzo. Ndipo anthu amene ankafuna kusintha zinthu mchalichi cha katolika, ankaona kuti Baibulo lake ndilothandiza kwambiri. Anthu ena ankaona kuti Erasmus anali mgulu la anthu ofuna kusintha zinthuwo. Koma mikangano yokhudza chipembedzo itayambika, iye sanalowelere nawo. Nzochititsa chidwi kuti zaka zoposa 100 zapitazo, katswiri wina dzina ake David Schaff analimba kuti Erasmus anamwalira asakugwizana ndi chipembedzo chilichonse. Akatolika anamukana ndipo iye sanaloweso mchipembedzo china chilichonse. Dziwani izi. Mu 1516, Erasmus anatulutsa Baibulo la chipangano chatsopano la mchigiriki. Pasamba lililonse mbaibuloli pankakhala mawu a Chigiriki mbali imodzi, ndipo mbali ina inkakhala ndi mawu a Chilatini komanso mawu ofotokozera. mawo yamba Baibuloli, Erasmus analemba kuti, sindi kugwiriza nangakhale pang'ono ndi maganizo onena kuti anthu ambasa mawerenge malemba opatulika, komanso zoti malemba asamasuliridwe mzinenero zawo. Maiko ena ku Europe, mabuku ake ankaotchedwa ndi anthu amene ankadana naye, komanso anayikidwa mgulu la mabuku olesedwa ndi apapa. Anali wotchuka pa dziko lonse. Erasmus anakhala ndiponso kugwira ntchito m'maiko ambiri a ku Europe, ndipo anali ndi anzake ambiri mnyumba zachifumu komanso ma university. Akatswiri ambiri amaphunziro ankakonda kumufusa nzeru. Anali wotchuka chifukwa anthu ambiri ankakonda kuwerenga mabuku ake. Kulikonse kumene ankapita, ankalandilidwa mwa ulemu ndi mafumu, atsogolera chipembedzo, komanso akatswiri amaphunziro. Munthu wina olemba mabuku, ananena kuti Erasmus anali wotchuka mofanana ndi mmene zilili ndi anthu ena amene ndi wotchuka pa dziko lonse masiku ano. Nkhani yathera pamenepa.